I see you cry, mom, don't you? You miss my smile, and I miss you as too. Praying for me is the thing you can ever do. I left young before my dreams come true. Nakona ukiwa unawaza unahisi ni dream. Kaka mkubwa big brother sipo kwa your team. Pengine jua litangaza utweke usingizi. Nafutwa machozi na father, it's a real thing. Mom, tulichopanga sicho kilichojiri. Kama ni jua basi limezama alfajiri. Hata mimi mwenyewe kifo sikufikiri. So mawingu dalili ya mvua ni manyunyu siyo siri. Lipenda siku nije kukutunza. Siku zimekwenda nami Mungu akanipunguza. Considering the fact that I'm the first born, hope you smile again utakaposikia your son's song. I see you cry, love, don't you? You miss my smile, and I miss you as too. Praying for me is the thing you can ever do. I left young before my dreams come true. Mapenzi mbuga we msalili kuwa tuwa guy. So kisa buda ndo mami commit suicide. Mini metangulia takutana afterlife. Ukuliko bakia utampata men of your type. Yapo najua itakuwa vigumu kunsahau. Sipa nkumbuke itakuwa ni vyema angalau. Mefanya mengi na ahadi nyingi tuliweka. Na penzi lilikuwa hot atakuzidi vapor. Likuwa zedo bafu, ulini treat better. Japo likupa penzi chakavu kuzidi skwepa. Love, as long as mikwako sikuwa alf. Swezi kuwa omega utampata mwingine after. Now I got to speak to my homies. Hope mnanisikia japo kuwa hamnioni. Both new and OGs, good girls and bad bitch. Either mko broke au wengine me get rich. Sometimes life got to make you bang. Ukajiona uko real wakati una fake things. Nigga Nas told me life is a bitch. And everything sound correct when she came to my dick. One thing to notice, you only live once. Ni bora usitende dhambi, hakuna second chance. We all born sinner by mistake, so kila neno limeze kama piece of cake. Life is full of taste, titty for tit. And everybody who can remember must forget. As long as you can hear me, I know you still feel me. And I miss the old shit like the way you miss it. Tukijita rich nigga, fujo kila club. Huku tukisaka beach and deep. Tukinyonga with Chris la full gambe. Wana wakati salamu yetu viva. Things gotta change in the end. The reason I cost nigga, just make a reverse. Usiseme you're so young, cause I left too young. Maisha ni mafupi kweli ila nasi tuna. Fanya kufuru kwa kutumia hiyo slogan. And I hope you all understand. Dunia ni darasa na heaven ni upper grade. Na ukenda matoni ni kama upper third. Umejibagua taja kusema I want say. Dunia ni wazi mengi nimeona. Wanaochagua nazi wengi wangu kia koroma. Kweli maisha ni ngazi Mwenyezi Mungu au na sasa mbona kakwazime na ukanauma. I can see the tear in your eyes. Sauti naisikia ila hamjui where am I. Wengine mnaogopa na wengine what the fuck. Sina cha kusema zaidi tu ya goodbye. I see you cry, homies, don't you? You miss my smile, and I miss you as too. Praying for me is the thing you can ever do. I left young before my dreams come true.